Director w'eddwaliro ekkulu erya Mulago, erya Mulago National Referral Hospital, Dr. Rosemary Byanyima, agamba nti mweraliikirivu ku nsonga ezikwatagana n'ekirwadde ekya Nalubiri, kubanga kukyali mugugu gwennyini eggwanga ligwetise, kubanga omuwendo gw'abantu ababulwadde gweyongera buli olukya. Obulwadde buno obwa Nalubiri bwe bumu ku bulwadde obusinze okukoggobya bannayuganda, era nga Uganda kugitwala okuba ekwata ekyokusatu ku lukalu lw'abaddugavu Africa. Dr. Byanyima agamba nti buli mwaka abaana basobera ddala 200 be bazaalibwa n'obulwadde buno, ne kibufuula buzibu okwanganga. Byanyima agamba nti gavumenti kigyetaagisa okwongera ku mbalirira yaayo, eteeka ensimbi eziwerako mu ddwaliro lya Mulago National Referral Hospital n'amalwaliro amalala mu ggwanga gasobole okwanganga ekizibu. Bino yabyogedde eyabadde ku mukolo ogw'okutambula ogwatumiddwa Work for Sickle Cell ogwategekeddwa DFC Bank ng'ekolaganira wamu n'abalwadde aba Sickle Cell Community and Hope in Motion.
Uganda has the third highest prevalence of sickle cell disease in Africa. So you can see that the burden is high. Each year, about 20,000 new cases are registered. But we can change these statistics if we take advice, like Dr. Kasiri has said. At the sickle cell clinic at Mulago, they attend to not less than 60 patients per day. And, you know, some of them, a few come for refills, but most of them come when they are in pain, and some of them need blood transfusion. And I'm glad that today the blood donation drive, because sickle cell disease is one of diseases that consumes a lot of blood products.